Imepata bahati ya kuwa nawe kikoli, kikoli. Hata waseme seme, hata wachonge chonge sikwachi.
Yeah. Baby nipe 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 my love vida vavum. Chukia wenye chuki uzushina wivu. Soga karibu we unikisi langu shavu. Sitoku wacha waku shoto wangu bavu.
Sipokona baby.
Sili na kumi
usende mbali na mi,
my baby. Nataka niwe na we daily. Kuna maduwa nazimika kita mbo. Si banduki kwa mtoto kiga mbo. Wanachonga baby we nipema mbo. Awazushi wapo toka kita.
Sipo kwa una baby,
yeah, yeah. Sio sili na kumi
usende mbali na mi,
my baby. Nataka niwe na we daily.
Imepata bahati ya
my girl, ulivo livo nandatisha. Minataka niwe nawe kimaisha. Kwa mwingine sendi. Minajua kuna ngoma sijepata gita. Nikanzisha bendi ma. Whoa, hey yeah yeah. Nataka niwe nawe dede ma. Hey yeah yeah.
Wadana moja wa plastic. Yeah, mjuko smart. Toto classic. Tena mwenye makini. White kiasi. Natama kafu. Yeah. And I found an amine, oh, yeah, yeah, and you make a jazz. I won't get a bad hat in your thought. I just pass, now I just pick a jack. You could flesh, soft to the yuku, yeah. Namiguango yaku mwagiliru. Namkubali mpaka nataka nchane kizuru. Manza navyo somek, nah. Anavyo check, nah. Akiwa mbwaindu kabisa manza navyo jek. Apendi ngoji kama kwarete makuchali. Jukwali ni beauty mpaka namkubali. Nublali wakonsha choka mpaya. Hapo vip hapo sawa kama prefer choka mpaya.
Nipata bahati ya kuwa na
mwe kikoli.
Hata waseme seme, hata wachunge chunge si kwachi. Bahati ya kuwa nawe kikoli, kikoli. Hata waseme seme, hata wachunge chunge si kwachi. Kikoli.
Kama nilivyo sema kikoli, amari ndo kiyo. Ino naomba mpenzi nilewe, jua na kupenda. Kama nilivyo sema kikoli, amari ndo kiyo. Ino naomba mpenzi nilewe.